longolanga isoni na miso ya baninga monisa bango po bandima longola longola longolanga longola longola longolanga isoni
soki boyokani toyokane minge soki kolingana kolingane minge il porti porteño so mabena bola muna sala yo
Banzaka mama oh, 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 oh. Banzaka mama Longola, Longola, Longolanga Longola, Longola, Longolanga Isoni Bandela oro See you.